Yamta, all time praise. In this season, this season, this season.
Sailor, pull up a kill it.
Call me Hoja.
Yes, I'm a son of the Ra. One take out a guitar. Bombo clock a lewa. Fisi na simba kicha. Panya road in a police. Real na quicky. Israel, Palesti. Ejuzi in a bigger show. Sasambu up a little tip top. Demo kani post tries, basi pale live TikTok. Chashika mapesa shaa, sasa vipi nije kudrop. Ukija bila kugad na kugawa mindo hip hop. Na feature masikio, sauti zinapandisha. Na kaga kina mara nyingi napenda kuepusha. Wanapandishwa automatika wanajishusha. Hapaka liki street hayupo tena pusha. Mademo wanaidao soni minapenda simple. Ukini chitindo basi zioni tena dimples. Salile together round kama chapa sana fimbo. Tena jio naga peace mi mem save tumbo. Skriya, 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 skriya.
Ziggy ziggy zaga, no direction. Zinavunjwa chaga kansimamisha election. Yendo pisi ya mta, niko mesho. Ila yendo na umeme wanamwita Tanesco.
Sombe kichezaga Yanga na Simba. Bagala ukisabu ndinga, bala MC etemeche kuimba. Mbegu wachawa wa Simba, we mazepeto na mepada mimba. Yangina yake ndinga ndinga, vimba 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 vimba. Yejuzi napiga show, susambuwa pale tip top. Demo kani post tries, basi pale live TikTok. Panya road in a police. Real na quicky. Israel, Palesti. Bossi hanilipi. Skriya, 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 skriya.